clock shine, know it. Clock shine, I will do it. Introducing the hip hop artist from Kenya, 5-4, clock shine.
Scale Park Records.
Acha nitoke. Uyo dembona mi nataka mi ni mbonge. Mi nina mambo mapozungu wakuna jambo. Mademis wangu pia na wangu mapango wa kando. Nikama mini rambo muda acha mini imbe bongo. Nikienda adi bondo nizunguke adi uko Kongo. Muda achu wongo demwe pia achu wondo. Ama unataka mini kupe tu mbao. Chama dondondo ikaikando izo madharau. Achia makarao tunalisika tu enzi za farao. Buda say achu wongo yo. Ama unadhani mini wa kushtresi. Bwana misi lezi DJ nipi hiyo chinsi. Nika break it list niki cut adi westi. Yo clock shine. Know it, hey. Nitasonga mbele tu kama wazee wa genge. Sinajua vile mie natoka uko usenge. Kama ni ngori ule rap and term overtake. Kwenye club, acha nitoke. Kwenye show, acha nitoke. Kwenye pub, acha nitoke. Acha nitoke baby, hey. Chill out, bro. Chawa sinziro lakini sumba mazee. Clock shine, 254, mwanya boy, yo. Clock shine baby, chill out, yo. Big shout out, yo. Nini kwa nini mazee? Say it, hip hop. Inaweza mstari, inaweza kama ni ngori tutacheza. Majua mindo prezo, kimi na nikolo. Nakuanga tu solo. Acha, acha nitoke. Acha, acha nitoke. Nimesema acha, 3, chill it out bro. Yo, acha nitoke. Acha nitoke. Acha nitoke. I feel it proud. Yo, clock shine. Yo, I'm fine, maze. Chill out.
I'm fine, maze. Chill out.
Skypock record say, clock shine. Sinajua, under the dancer, King of Star. Hi, hip hop master. Nagyazo mtambwa, achane itoke. Roundy, Mr. Achane itoke. Do not dance, achane itoke. Na presenter, oh, achane itoke. Umbe, achane itoke. Ungwaro, achane itoke. Oyole, achane itoke. Na matare, achane itoke. Achane itoke. Nasema bana, achane itoke. Ha, achane itoke. Uyo dembana, minataka ni mbonge. Mini na mambo, padi mzungu wote, wakuna ajambo. Na boy zungu pia, wakuna pango. Wakando, ni kama mini rambo. Ikiwa mbori bure, ache mini imbe bongo. Nikia, adi kondo, nizungake, adi kongo. Buda, hey, achi wongo, demwe pia. Achi wondo, clock shine. Kolo, demonya boy. Ya, bro, nipe beat. Ya, chill out, chill out. I say, kaboom, yo. 254, we say car. Je m'appelle clock shine. Acha nitoke. Acha nitoke. Acha nitoke. Nasema, acha nitoke. Roy yangu, acha nitoke. Single boy, ha. Youngest hip hop artist, so gonna lie, you know, shine.